It's Alpha Pro, baby.
Alpha Pro Music. Yo, Rambo Kalambo Kawani. Fetukube no biti na matali. Fikuba your body. Achievement management. Amazina kati tuzina buetuti. Bado. Small water, big quantity. Bado. Guts level wa my new identity. Bado. Zinapaka jini chusa kwa buetuti. Amazina kati tuzina buetuti. Bado. Small water, big quantity. Bado. Guts level wa my new identity. Bado. Zinapaka jini chusa kwa buetuti. Okay. Yeah, tandiso kutopinga chati. Tega matu uliriza vela lati. Muzikiti waka obaba muchachi. Na uomasami wa mpira ngotera tati. Sirutalo simu bubinja gala faji. Yazine vinyumera nyumisamachi. Samba tano atela nikochi. Chinechi saweta kutuya na west to north. Katingi tude kukata mvimba. Ninga lupita mbuga iwesi kupata. Wenda bateka kupata. Akats level mubu magazine. Betuka mchisenga yevela movie scene. Yeah. Okay, zena kowe bintu vya permission. Oya gala kanamba kange pa commission. Onega iri za ninga saba mention. All for pro sana bugalo. Amazina katituzina buetuti. Bado. Small water big quantity. Guts level wa my new identity. Zinapaka jini chusa kwa buetuti. Amazina katitu zinabuetuti. Small water big quantity. Guts level wa my new identity. Zinapaka jini chusa kwa buetuti. Yeah. Muziki jitambo na laluka. Abakazi bakuzi na buka. Ukwambale chikumba na chikuba. Alpha bro kweka zikuba. Teka ke chikumba teka kwa stocks. Wemena mori dongo toni nya stocks. Wambala janale wisna scots. To wakana chief media kalimitambo. Kwe sanyuka muku watu limulimbo. Tonywa chito kunywa bele yo vice bimbo. Tuchikubye katitu tata gabo lango. Tuta gabo lango. Ba amazina katitu zina buetuti. Bado. Small water big quantity. Bado. Guts level wa my new identity. Zinapaka jini chusa kwa buetuti. Ba amazina katitu zina buetuti. Bado. Small water big quantity. Bado. Guts level wa my new identity. Zinapaka chile chusa kwa wetuti. Boilila nyo murilo kumuzigo. Ogwana guba mundido. Nyo matakonko sagala nido. Gila hiwa mirena vya fido nido. Yo. Body class, swag class. Tozala waku singa komu weku fast. Body class, swag class. Nyo wakana cups level muweku wazi. Siru talo simu bubinja gala faji. Yazine vinyumera nyumisamaji. Samba tano atela nikochi. Chinechi sawecha kutuya na west to north. Katingi tude kukata mvimba. Ninga lupita mbuga iwesi kupata. Wenda bateka kupata. Akats level mubu magazine. Batuka mchisenga yevera movie scene. Yeah. Ba amazina katituzina buetuti. Bado. Small water big quantity. Bado. Akats level wa my new identity. Zinapaka jini chusa kwa buetuti. Ba amazina katituzina buetuti. Bado. Small water big quantity. Guts level wa my new identity. Zinapaka jini chusa kwa buetuti. Guts level.